Gose kwe kula ini kama maini Ucha mwakula nifonya niko dining Kinyuli kama sula kapo shiny Izo wa ice yo mateke ni jisu Izo madimbo siku dungo na mavisu Utatumate tunatis kama supu Unakafiga kama demu wa makufu Nina kusize kama siklet ya zuku Naito nyamandulu wa matompo Unaishi maisha hawa misi sunku Natakuni kuboli jinsi livyo Usilize nina dem ama nina wife Sulize nina cage ama na survive Sulize nina plot ama nina drive Mahanga zina roll kama ball Katumo kuko seti kama Kama
Kasupo meni shiko meni bamba Semi ladies ainu meni ganda
Proyangu imesha shika naru Hivi na baki kama chizi wendo dakitare
Kasupo meni shiko meni bamba Semi ladies ainu meni ganda
Proyangu imesha shika naru Hivi na baki kama chizi wendo dakitare
Oh baby you're my killer, 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 oh baby you're my killer. Takamata bombana mina juna nifa, wamini hapa duniani bila wewe sizika. Napenda siku zote nkuone baby unafura, sijalizi vikwazo penzi lako meshava. Takamata bombana mina juna nifa, wamini hapa duniani bila wewe sizika. Napenda siku zote nkuone baby unafura, sijalizi vikwazo penzi lako meshava.
Kasupo meni shiko meni bamba. Semi ladies ainu meni ganda
Proyangu imesha shika naru Hivi na baki kama chizi wendo dakitare
Kasupo meni shiko meni bamba Semi ladies ainu meni ganda
Proyangu imesha shika naru Hivi na baki kama chizi wendo dakitare
Oh, Nabuna Niko OBO